Jango majum horebe dina e horebe yimbe wurtini Pierre Yohanna fabe chare. Nden e jamibe do inde mai e do bawle dele chelunurro o gorko. Nden Pierre hewdo rucceni don jabibe wi. E do inde Isa mo salidon mo turudon mo barudon te lamdo irtino nyalane tataberi nen. E do inde mako o gorko ne dari yesu moron. Sabu lamdo hokka inde gone do lady. Wawne hisinde yimbe siwana inde Isa tan. Nden kube yi tanyoral Pierre Yohanna dun. Wodi kube yi yimbe be janga e dun. Be urtini Pierre Yohanna. Fabe nara noy be charoto be yimbe. Nden be wi hakuna mabbe. Nden gaten. Sabu inan gorko chelido na dari. Wodi du Ursalima fu fami ke o gorko selinama. Nelle karabe tintabe hal hala Isa do katin. Nen be nanini Pierre Yohanna be sapani be sembe be wi tinda be hal hala Isa do katin. Nen Pierre jabi be wi ono ko e mom chare nare jabanande lamdo burwa de na jabanande yimbe men bawa tami hala kumi yi kumi nani dum. Nen be wi Pierre Yohanna dila do de leydi mabbe. Nen Pierre Yohanna yi hawrito e talbab heddi be ben be halani be huuni fuku wadi. Nen be fu be hawriti e duare be wi lamdo an tagi huuni fu wodi na yiya nyangere mabbe hokku talba ma tanyoral e halde halama e wadde kay feji taga duare mabbe nen nukuru ne wonno don fu dimbi be fu be hewru cenido ibe hala hala lamdo e tanyoral.